degmada Shiiq ee gobolka Saaxil ayaa laga sameeyay olole nadaafadeed oo kor loogu qaaday bilicda degmada waxaana ololahan ka qayb galay xubno ka tirsan dawladda hoose iyo qaar ka mid ah bulshada degmada Shiiq ololahan ayaa si gaar ah loogu sameeyay jidadka degmada Shiiq ee gobolka Saaxil si kor loogu qaado bilicda degmada xogayaa fulinta dawladda hoose ee degmada Shiiq mudane Cabdirasaaq Cabdullaahi Guuleed ayaa ka waramay ujeedka olaha nadaafadeed ay u sameeyeen.
Runtii waa maalmaha noo asteysan inaan ololaha degmada ka sameyno sida joogtada ah oo shaqooyinka aan u igmanahay ah. Marka ololaha unbaan wadnay maanta waanan ku mahadcelinay runtii shaqaalaweynaha dawladda hoose oo qayb weyn ka qaatay iyo bulshada kale kala duwan ee iyaguna nagala qayb qaatay ololaha. Ujeeduna waxay tahay un maadaama oo laga soo baxay ololihii doorashooyinka siridada degmada in laga nadiifiyo wax kasta oo qashin ah oo muxuu ahay ay marka soo bushaysu soo baxdo meel ay isugu timaado qashin bay ka tagtaa marka qashinkii in laga nadiifiyo waana shaqooyinka joogtada aan wadno waana runtii ku bogaadinaya bulshaduna inay ku wacyigashanaato oo marka soo qashinku kuu dhow yahay waa marka soo cudurkuna kuu dhow yahay marka inaad ka digtoonaataan ilaalisaan goobaha danta guud ah qashinkana geysaan goobaha loogu talagalay dowladda hoosena waxay u igman tahay subax walba iyo maalin kastaba inay nadaafadda degmada ka shaqeyso gaadiidka iyo howlwadeenada dowladda hoose runtii ka shaqeynaya in qashinka ay goobta loogu talagalay geynaya runtii inay geeyaan bulshaduna ay ilaaliyaan fayadhowrka magaalada bilicda degmada nagala shaqeeyaan waanan ku bogaaday in runtii si qad wanaagsan la qabtay walaahi horti guud ahaan waxaan farintan diraynaa un wax wey maanta waa wacyigelin olole nadaafadeed waa olole runtii bulshaduna way nagala shaqeeyaan waan ku bogaadinayaa way la qabsadeen Sheikh Sir berigii hore iyo hadda iminka say u shaqeeyaan runtii isku mid maaha marka way la qabsadeen oo qashinku iyagoo diyaarsan yahay bogaadidku u yimaaday howlwadeenadu saa un inay kusii booriyaan oo ay nagala shaqeeyaan baan farinta guud u dirayaa markastoo in bilicda degmadeena ka shaqeyno oo fayadhowrka magaaladeena iyo quruxda magaaladeena ka shaqeyno markastoo magaaladeena bilicdeedu kor u kacayso marka taana inay nagala shaqeeyaan oo ay xoojiyaan u baan buurinaya runtii ololihii doorashadii iyo wixii laga soo baxayna si nabadgelya bay ku dhammaadeen wax dhibaato ah iyo wax saameyn ay ku reebeenna ma jirto qashinka yar ee meelaha ku hadhaaday un baan ka shaqeynaynaa
ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey degmada Shiiq ee gobolka Saaxil ayaa kaalin ka qaadan doono bilicda iyo ka hortagga cudurrada ka dhasho nadaafad darrada.